Hey, okufuna peta item diet ayagala kumala kulya omenu mu restaurant.
Okaka omuntu omukwano kibi gwe bakulopye bakusiba singa sekyo namukwaya yanditidde naye nga lwaki aliye n'omuntu oyo mugambe nti oli omuntu gw'omuli omwoyo mulete jakuye nkwakyo nze siri muntu wa bulijjo kasita munsendera nanzikiriza nkuwe nkwakyeyo anzaalire nfune ku baana abaakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba nzaalire nfune ku baana abaakabi famire yange nayegabane ku bulungi we
Nagambe tayagala appointment oba tumukolere dduka lya appointment Nagamba tayagala mziro gwe tumukolere butange tunda mziro gwe we mulabe oyo singo bisera atali na senta mala bisera tayagala bale banasikira tata ayagala bamajagankera we olyo mwana yeraga olyo mwana yesoma olyo mwana yevuga omulaba ono mwana yesuza
Anzari mfune ku baana abaakabi famire yange nayegabane ku bulungi mugamba anzaalire mfune ku baana abaakabi famire yange nayegabane ku bulungi we sisuubira ntayinza okuŋŋaana kwekitiibwa kyange ne ssente zange mba muyamba
We, ono talabika alinga majiga dulago ni muba Ono mwana muba We, yebite gulelo mapapa ya kwatane kuluba Nafuwa nuluwa We, na ulidenti na yagalaba kanyama Tugende mojimu mutele kuku kanyama Nipulilanti na yagalaba zirina Eta milion mula gali na fetulina
Anzari ni mfune kubana wakabi Famile yange na yigawane kuburungi Ufune kubana abakabi Famile yange na yegabane kubulungi we Ajaksuwe kubu kubaye gumbwa nyabantu Njagara mwonya
abantu
Abi wangi ngumbu
Mbati abachara anyway Donatema inja chimenke Profete Nemusumba This time no time Moyo no say